Genius Production.
Omukwano gw'obulumi gwantama nkoyo kulinda nga simanyi kituufu ngamba obo kyanjagala obambi kingambe okingambe bona bamanye toli munange oba wakyawa nakyo kingambe okingambe nemukulinda awatali ssuubi obo kyanjagala obambi kingambe okingambe bona bamanye toli munange oba wakyawa nakyo kingambe okingambe nemukulinda awatali ssuubi eno bulumi bwempitamu nga bukanyo buka laba maziga genkulu kusanga nkaba kululo ebirowoozo bingi bimbuza n'otulo mu kiro hey, nga nebuuza gye wabulira nga simanyi nayo ndaba wakyuka ebyaddala sikyakutegeera omunjagala lwakyonka byakiro n'emisana ensula ndaga n'emikwano kinjerega kikwesibako tonoba kyanjagala obambi kingambe okingambe bona bamanye toli munange oba wakyawa nakyo kingambe okingambe nemukulinda awatali ssuubi tandika mu mukwano mungi ogutagambika ndaba wakyuka ebyaddala sikyakutegeera mu butuufu nkwagala ebyaddala ebyokola olumu binsobera kuba masimu topikinga mu meseji ku whatsapp tobuddamu naye hani oba njagala kusaba okyatule hey mukwano totya namba mazima nemukwefera hey, nange byokola bimala manyi ekituufu kyekinziremu amaanyi ngamba oba kyanjagala obambi kingambe okingambe bona bamanye toli munange oba wakyawa nakyo kingambe okingambe nemukulinda awatali ssuubi mutoni nibutamu ndabigire namalira nyanagure kukonye ndabirambiwe nizukuli ndeke kumariki hey.